zakhe ekhoswayo mibino kwela masembe katatakhe ayisuka mbi wethu andifuna ukophula intliziyo yakhe mhlaka zenzi cha hayi abazali bakhe andithandi buso bakho bunerhwayibhani imilenzi akhe ekhoswayo mibino kwela masembe katatakhe ayisuka mbi wethu andifuna ukophula intliziyo yakhe hleli ekoleni ndonwabile namajita ukhala igospel kalusanda thina siyajita andithethi ngoshwi abantwana sasibajama ndaziqaphela ngo-12 kanti ndisanxiba ipijama but kwegqi umntana igama lakhe ngunolitha ebonakale hamba ukuba lona uyathintitha indlela sibhetya ngayo ibonisa ubundwe begqitha ndafleyita wandihoya esifubeni une-10 litre banqaba ukuzulisa ngesipidi ndabulisa ndizulisa ngencoko ndirenovatha esentloko wathi
uyandilibazisa ngoyicothisi ngathi ngowukhawulezisa khoso zandivomithisa
ndothuka ndabanda ngelecawe ndiyakuthanda wathi okay
ndikuvile mandikubone ngenye imini but nam ndiyakuthanda khawulasatha mna ndifuna izigasa ezijima ngebhotsoto
wakugqiba wandidima ndagijima ukuyojima awuna picture phaya endlini ndifta ndisendwa sifayit ndiyobangela ndizifoste indlala phantsi kwevani amajitokwe bemile ekhangeleni idlalayo azinceda ngongaliboni kunzima xa uthanda nayo ezibuhlungu ziyenze kuvesi 2 ndiyeza naye uvesi 2 ndiyeza naye mhlaka zenzi qha hayi abazali bakhe andithandi buso bakho bunerhwayibhani imilenzi akhe ekhosoyo mibino kwela masembe katatakhe ayisuka mbi wethu andifuna ukophula intliziyo yakhe mhlaka zenzi qha hayi abazali bakhe andithandi buso bakho bunerhwayibhani imilenzi akhe ekhosoyo mibino kwela masembe katatakhe ayisuka mbi wethu andifuna ukophula intliziyo yakhe namhlanje ndiyomjekha ndimekoneni ndibethi ipleyiti andiqondi ubuyivile ngoba ziyafundekela ipleyiti kodwa ndinalo ithemba ngoba sizothulwa ipeyi namandi ncangathandi kodola yahamba iteyiti waphume yozitha amanzi senxibi 19 eskeyiti weza kum encumile wathi bhuta ndifumaneki selahle bhuti yantontwana intliziyo ingakhuleki kwaphuma utatakhe sisamile sobabini phetha amazemba amabini wabuza kunolitha
ey wena mbani le ntwana yizinto zomhambanela ziphalwe emeidin ngumswana
ndothuka ndantandevela unolitha de wathintitha yathi kumla taima
jongapha kwetini ndakugwenga ndakubenga ndakusonga ndakulolonga
ndandiyeka ndagoduka ndafika endlini ndathandaza kohlukothuka ndingabhilivi nyani hlangonyama ndaphoncuka yayidlambelo kwengcuki funa igusha for uhluka unolitha wandifowunela for ukundixelela ukuba uyise bedlalela ndathi jonga apha ke sana zibhalwe emeidin buswana iindawo zophambanela mhlaka zenzi qha hayi abazali bakhe andithandi buso bakho bunerhwayibhani imilenzi akhe ekhosoyo mibino kwela masembe katatakhe ayisuka mbi wethu andifuna ukophula intliziyo yakhe mhlaka zenzi qha hayi abazali bakhe andithandi buso bakho bunerhwayibhani imilenzi akhe ekhosoyo mibino kwela masembe katatakhe ayisuka mbi wethu andifuna ukophula intliziyo yakhe